Yeah. Badman cruising. Any which day you back and I make a copy. Cheers again.
Medicine selector.
Mungu baba nipo mbele yako. Nawishi kila muda niwe wako. Mana sifa na uzuri wako. Napenda nikabidhi moyo kwako. Ya utabia. Walini chukia. Kutwa nalia. Unaisikia. Maisha yangu amepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gani. Wateme mate wanisonye. Maisha yangu amepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gani.
Sniper, Ruben, Varas, Killer, Shoot the boy upon the place. Chess game, Jenna.